Deja o să fiu la baia. Me pace si yo cosea. Jamani, this girl, she's on fire. On fire. Akia Mungu sito retire. Oh, retire. Umenyimwa tabia mbaya. Umenyimwa paka figa mbaya. Umenyimwa paka sura mbaya. Mbaya, girl, you on fire. Umenyimwa tabia mbaya. Umenyimwa paka figa mbaya. Umenyimwa paka sura mbaya. Oh, oh, girl, you on fire. Penda, okay, dance so lonely. Ni atari. Okay, dance so lonely. Ni atari. Okay, dance so lonely. Ni oh, oh, oh. Oh, you on fire, fire, okay, then fire.
Utakavyo ni tati kwako I believe. Dunia yangu umeitawala, kwingine sipo. Nikiwa mapenzi karata, kwako nimeambakopa. Nakupenda mpaka naogopa usije kuondoka. Wanipatia faraja. Aya so mapenzi baraka. Dunia nzima unanipenda mi. Sina simple. Umenyimwa tabia mbaya. Umenyimwa paka figa mbaya. Umenyimwa sura mbaya. Oh, oh girl, you on fire. Penda, okay, dance so lonely. Ni atari. Okay, dance so lonely. Ni atari. Okay, dance so lonely. Oh, 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 you on fire.